getatunes.com.
Kim Mamba on the beats.
Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Atushiki kiki kiki, atutama kiki kiki kiki. Watoto wada, watoto wa Msimbazi. Ita mashabiki kiki kiki, umeanza mtiti kiki. Nasimu huu, kombe Msimbazi.
We, unamjua Simba?
Nyama.
Sio huyo wa picha mnyama?
Nyama.
Huyo ni wa Insta mnyama?
Nyama.
Utopolo mnyama,
nyama,
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 nyama, nyama. Wavikombe vingi mnyama,
nyama.
Anaupigia mwingi mnyama,
nyama.
Unyama ni mwingi mnyama,
nyama.
Nasema, unamjua Simba,
nyama.
Wakimataifa mnyama,
nyama.
Mnyama nguvu moja mnyama,
nyama.
Anatupeperusha mnyama,
nyama,
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 nyama.
Wavikombe vingi mnyama,
nyama.
Wakimataifa mnyama,
nyama.
Anaupigia mwingi mnyama,
nyama.
Hatushiki kiki kiki. Atukama kiki kiki kiki. Watoto wada, watoto wa Msimbazi. Ita mashabiki kiki kiki. Umeanza mtiti kiki kiki. Msimu huu, kombe Msimbazi.
Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Sio leo.
Music at www.getatunes.com.